zenu, I'm not available. I'm not available.
Fox made it.
Nikusa tena.
The melanin.
Nilianza utani utani, but I'm waiting, baby, yetike honey. Ravi moje flani vya kufumba macho kukala kijani.
Haka sima ukitaka, wekaka tunavuka mipaka. Na mimi nikataka, na sasa moyo umetakata. Mwezenu, I'm not available. Sipatikani, I'm not available.
Mwezenu, I'm not available. Sipatikani, I'm not available. Nandiki mwona
Hataka ni mshiki. Hata aki wajiku Kala kitu kabafuni. Oh no no no.
Nawaza
ujinga. Kina lana. Kitu kabafuni.
Nawaza ujinga tu. Nifanye ujinga tu.
Wengine sipiti, oh baby. Siwazi hata kuchiti, kani dhibiti, oh baby.
Anagaganga kulalia, akini valio zio nakinipania. Anakuja na nivamia, ananikalia, alafu yendo analia. Mwezenu, I'm not available. Sipatikani, I'm not available.
Mwezenu, I'm not available. Sipatikani, I'm not available.
Nani kimona. Hataka ni mshiki.
Nifanye ujinga.